the touch.
Tunafuraha leo, tunafuraha leo, tunafuraha leo. Oh na 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 na, tunaraha leo, tunaraha leo, tunaraha leo. Oh na 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 na, ndugu pamoja na majirani, vipenzi pamoja na marafiki, wote wamekusanyika hapa, yote kwa ajili yako wewe. Wengine wamebeba mazawadi, wengine wanatabasamu kwa furaha, wengine wanataka kupiga picha, yote kwa ajili yako wewe. Kuvuka mwaka sio jambo dogo, Mungu amesimama. Shukurani kwa baba na mama aliyekuzaa, ana keki twakata, takula kunywa kusaza za. Kwa sababu yako wewe tunamwaga maji, mwaga maji. Everybody say happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everybody say happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Olivyo waka umependeza, DJ ipiga mziki tuanze kucheza. Moja tikisa champagne kwa familia, mbili tikisa champagne kwa marafiki na ndugu. Wengine wamebeba mazawadi, wengine wanatabasamu kwa furaha, wengine wanataka kupiga picha, yote kwa ajili yako wewe. Kuvuka mwaka sio jambo dogo, Mungu amesimama. Shukurani kwa baba na mama aliyekuzaa, ana keki twakata, takula kunywa kusaza za. Kwa sababu yako wewe tunamwaga maji, mwaga maji. Everybody say happy birthday,
happy,
happy birthday,
happy,
happy birthday to you. Everybody say happy birthday,
happy,
happy birthday, happy birthday,
happy
to
birthday.
You
everybody sing.